ujonge umlomo wakho ungaze wone. Phela la kimi selishonile, khawuyobheka abanye mhlambe bakulindile. Ntombi khawujonge, ujonge umlomo wakho.